yande joni terminta sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde on ñalle jam habaruji e fulfulde hande puddan go fu hande subaka o hawrinde gwaɓere ko duminaɗe sappo e jeetati nde député leydi men Niger maɓɓita Amadou Arangal hoorejo suudu sawar député ɓe Houssaini Tini nonni fawade jondu konnani luumoɓe joɗunoɓe luumo leyi to sankita to e nanka e dowɗi hawrinde go subaka oɓe kaali haala maɓɓe koɓe jiiɗi tawi ɓe keɓanama hande yewtere men pinne studio kala gono dara fedde leydi Niger jingonore gam batte yitude hakkeji ɓiɓɓe adama wiyeten ANDDH waɗi haala mum do fila gorna leydi Niger. On nanan yewtere Jibril Abarsi kañum e bandi mbiyeteɗo Alassane Kouzi Mohamed. Noni wontiriyam no mbirunomi on ni subaka o wonno ko hawrinde mawnde nde suudu sawar député ɓe maɓɓita ɗum du konno dartina filla hawrinde gwaɓɓerde ko duminaɗe sappo e jeetati o endan hawrinde du konno député ɓe ñaman dokkulanteje kewɗe koɓe kalti domum kam wonno filla laabi laamuɗi laamu leydi Niger hoƴoto gam batte gollude leydi ndi endan. Ɗum waddini wakkati ko hawrinde maɓɓititede endan ni hono haala gota won ko haala ton Houssaini Tini hoorejo suudu sawar député ɓe kam won ko haali Habibou Garba yefoto e batu o endan nani ko o waddani min pirte fulfulde.
Luwe ko fiyante leydi kam hawrinde arandere ko deputeɓe leydi Niger ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum maɓɓitirande. Hoorejo suudu deputeɓe on o noddi ɓiɓɓe leydi fuu.
Miɗo watta daane e yimɓe leydi tawraɓe hidde leydi toɓe tawa fuu ɓe kaɓɓa anniyaji maɓɓe lobbi ko watta golle leydi meɗen waɗirama no wuɗiri. Nder anniyaji lobbi ɗiɗu filla ɓi leydaku filla hunde fuu ko waddata jonde lobbere caka himɓe.
To Soumana Sanda fedde deputeɓe gala laamu hoorejo suudu assemblée on waddi haala ko ɓuri suulude ɓiɓɓe leydi ɗum.
Le président de l'Assemblée nationale
ardiɗo suudu députéɓe wi'i no yetta himɓe leydi amma hana yettore makko himɓe kaaja. Ko himɓe kaaja woni ɗum daro ɗum gollana leydi ko watta ɗum heɓi mosola saɗormaji leydi.
Sadu Dille hoorejo députéɓe PNDS Tareya yetti Birji Rafini hoorejo gouvernement on e tikkinkinaki munki waɗi.
Handen dow ko yaawi nana wi'e wala ko waɗa amma neɗɗo fuu anduno ñamay de daari ñamay handen no andi ko goɗɗum waɗama sey ni de hiɗa haalude.
Lebbi tati ɗi deputeɓe yahan ƴewtino laabi laamu kewɗi misali laawol laamu ƴewol sariya leydi e gollal duwan.
Nawontiri luumoɓe joɗunoɓe luumo leyi ɗo endan gallude ñemeyi ko caggal muɗum ndenene kay ko dilli ɗon endan garti to ete luumo jamaje kamɓe du konnoɓe gaɗi hawrine mabɓe hande subaka o enda gamɓe keɓɓe kala ko tawato mabɓe joni wonno fawarjo nokku goɗɗo no won to wiyaɓe eggirto joni e le ñalaɗe endan nokku o endata foccana kiɓe noon. Ɗum waddi ko bandi Moutari Mouhamadou yeyi to endan o fotodirowi e fawar joni eɓe gaɗi hawrine nden nenene oji haala mbiyeteɗo fande an Wali Issa kam woni kalado inde luumoɓe ɓen endan.
Le lundi passé on a été convié au gouvernorat.
Altine bitiɗo min jeeyi to suudu gouvernorat ndu nomin jottori ɗo ne ɓe mbi ko ɓe andini nomin nde mum luumo gonno tawal nder banguere Lazare to min kotata amma jonɗo wona kanƴum woni ɗon min jata kenale banguere Karley Palato ton luumo gon tawa min njooɗo. Minen wonɓe dow inde commerçant ɓe ndu min gari le luumogo hande subako e andinde ɓe komin jiɗi e laamu ngo woni sabbe Allah ɓe yiɓitanomi luumo leygo ngam ingo tawa le kulle tariki limteteɗe. Kano miɗen miccito e haala hoorejo leydi on wakkati o warno o ƴeewima o haali e wiide komin yiɓitaki luumo leygo no tawa le sigila makko ñame ñaala o ndenne ko ɓe jiɗi woni ɓe yiɓito luumo ngo ngam no tawa le tariki leydi.
C'est un marché historique.
Ellon sappo lewru janvier ƴaɓɓin ndu to wonno ko fawarde jonde konnani luumo kollol kullantereje jiyaɗe ko remete to enda leydi Agadez waddano holle ɗo endan luumo ngo no hanno daro sappo lewru février watun ndu kano hon luumo ngo endan no woni e hoore ngo fawarde mo kalti wakkati mo kalti o endan ɗum e saabi ndu wonno fawarde jonde konnani ko bandimi Diallo Mariama Kenda yeeji subaka o yiyoyde ɓe o hawri e hoorejo fawarde jonni kawrte coopérative ji gon to endan to wiyete timiya leydi Agadez on ɗon hollimo du konna ni saɗɗorma cunnol kulle maɓɓe ɗe kay wonɗi ko woyni ɓe ɗon endam Adam Ibrahima o wiyete enquêteno yewtere nde.
Ɗum luumo ndemoɓe kaleji leydi Agadez ndennoni lewru muɓɓuru luumo go wattano ñaama amma hannden ingo wada lebbi tati kan are amin gari lauta min kokkama go nyama sappo lewru janvier warde sappo lewru février miden gidi min acce fa lewru mars du timma gam min chonnide min bi'aka min beydanama amma miden tefa min beydane lewru pompiter ni woni ko horani gomnati denno kan sodata dudal ko hori dum fu amma hikka sedda tan o sodi mi anda tonuji lasonon na futi dane de gattami e gomnati ni woni min beydane lewru min keba no min chonniri gam min gala to min jara are amin de min chonno hande nguleki nati de desatako
enzu de ki akoy zafi bayde jumri
nawantir horje leddi togo mbiteedo for nyasimbe kany wondu horejo dental leddi meden jaji an ko ngonde bangi hirnanga afrique hawrte mitel set ya wonde endan hawtade mohammed yusuf horje leddi niger kan won horejo fedde eten g5 sahel darina gam batte denago hejje sahel endan be horeb dido jehi tane burkina faso subaka handen gam batte yaade yoyde horejo leddi burkina kany horebe leddi burkina e do filla ko wadi nay lewru mars dum endan dum wonno kipitan ngaton endam dum du konda be jaade e fawar jodi gonde be tedo mamma sambo siddiku latti kany woni kawjido filla ko darto golleji g5 sahel o mu indudem dum du konda wona paama toy wonto torro on yotti wakar mo kipitan de ngadi denne ne kay du konda ndare labi ko ay hojjede gam batte jam e seyo e hakkilo fukin wartli sahel on endan min andina on du konda kipitan de endan wadaina ni hono nyande fawar joni nay lewru mars ko jabbi dum non du kondan ni himbe jene won ko mayi e le himbe lati warbe hippiti ben non ni faande sogeji burkina do kono jeddi woni ko mayi fawar joni habaruji ko don kettinini e fulfulde nan ni hono hono tawa hono jonte appel lati den internet lasa o kondan hunu lati de yiam e leede meden kerdo leede niger dum wono se hojama niger kany e benen nokto lasa ina wadi do kondan bonandaji sane yern oms haliri oms holli du wiide ke leede niger leede burkina faso e leede cote d'ivoire fu ngalaano kisi hon dum don tafon nenne ne kay no wodi jote do nyangu endam to nata e leede den endam dum wadi ko faande rahila tusmana tefi habaruji majjo hawri nani ko marhama firti fulfulde
nimbe chapande njeddo e dido kamma yi do nimbe keme tato e sappo e njeddo be sarusi leddi Nigeria yewo nawa laji tabintini illu bangol makka arano go lewru janvier dubu jinaay dido e sappo e jetati no wonde makka yeru no fedde leede duniya hawjinde challal bibbe adama be wiri ko watto nimbe ujinaaji dido e keme jenayo be batta ken nyawbe nawa laka be don tokkite no jeewe sako wonda e kana wala ndere galuje chapande tati e jeddiden fu sappe jetati fu appel a saden no tawa hen dey fu la morde witende e do kamburi tawdede e kana wala jonnon leddi benedu wadi nimbe hewbe be dan wala ka wari ellunatol hitande de rawtani himbe chapande njoyo e nayo kona wala kan wari do niger du horebe leddi be ngadi andinore no gay e jenay lewru janvier dubu jinaji didi e sappo e jetati der mum holli nyaw o yaka ba nokko goto der leddi di ba kono herri e leede de nyawngu woni leymun jon labi funa don koje do filla majum
tiagal majum to ena maradi ko watto himbe nambe nokku chapan tati kanyum woni ko filla gado lawol hakkunde maradi e madarum fa jewoto nenne lawngul ko mon tokki doomu funa han tabe eggi nokku on enda dum du kondan ni waddi ko faande himbe hollana amadu kondan ni nokku mon fo nokku mun jaba no wottama ko way hokke der majum dum du kondan waddi joni duubi nayni ko lawngu fudda war joni himbe no kettini mata yoje hunde fu dum waddi ko fa hande ni bandeme mohammed mamman o yew doy e biyetedo zubair gagar latti do kanyum won docteur kawjido filla nyibdir region mo maradi o wi tama himbe ben endan hono no wodi ka ginanda ni ko hanbe munya ciagal mundu konda no wodu konda ko pantinaki fa wodi en kettino yewtere man
on a dit dommager tout
ce min jobi nimbe sako sarki yama madarufa e gabif jonkay ko min maradi tan hori donc milliard goto e millioji keme tati e chapande jene e joyi min jobana na millioji keme je tati e chapande jeddi e jenay millioji keme joyi e sappo e joyi hori ko yobaka dudal mum fu ko min maradi no hunde non ko tawa le sadorma mo leydi men tawa le mun hande o kano wala ko hoyile wakati mo tawe do non illu le hantode hitande du ujinaji didi e sappo e jeddi min domi cede nimbe sakiti tobe ben dimme himbe be lawol maradi madarufa yenyi domu en ko tokki do badeji mabbe kaliji mabbe be gonana na nimbe million goto e keme nayo maradi tanke men jetato woti nori ko watta nimbe chapande tato ben do buri cede dudde fa wadde jon miden domi be jobaka
ils sont pas payés
non ni wontiri faar joni le habaruna tawde condens next kan wonno hono syndicat mo janginobe université dan gallu nyemey ebe tawa e murtere jangino mabbe ko be puddi le 10 lewru février ko witti dum enda dum du konda wona e do filako be biino woni be biino han ko te kazo fedde non de lekkoli be jangobe de itte don ciagal mundu konda sogeji gattel université o gam batte de nagu dum du konda wadi ciagal nene ne kay ko wadi fodo fodo hakkuni jangobe janginobe ton enda be biidu konda fa warde mo wakane mo kalte o enda ni kambe sinex o enda be kebay fu mo sala yaade kulle de be jammi den endan e be gondene be gada yarugol faawade jontu konna ni hono murtere mabbe de yeso farfila ko darto pirto balidi konna illum go warde nay lewru mars 2018 ton enda arlit bat wadama to hawri sukabe jangobe lycée e fane college rewbe worbe jiabe le département ji joyne région endan kawri ton endan gam batte soube lati wabe yaddo inde région agadez fottoide e fawar jondu konda ni hono fijoji pirto balik watto na maradi se alla mo jabi 17 yaddo noga etat lewru mars 2018 wakati mo cubaki mabbe kidu konna wadani wadama na hanano wodir yerno biete do fande ni ibrahim kachalla mutari o haliri subako mo wi'e du fande plata
miden tawda fedde latore bal do der lycée amin miden tawda du fedde latore bal der collège amin miden godi pelle baluji jungo didi indirade volleyball e handball har fijo cionnul bandu du miden godi himbe nayo dido lycée dido collège sukabe rewbe e worbe har duro lycée amin no wodi durowobe jeo collège ondu no wodi jeo har fijo paddol jamdi miden godi suka debbo goto e suka gorko goto har dogga dada do metriji hemre collège amin no wodi sukabe rewbe dido e worbe dido lycée ondu no wodi sukabe worbe dido e rewbe dido dogga dada do kiloji tati collège amin no wodi sukabe rewbe e worbe fu amma do kiloji nay kay sukabe lycée ben tan doggata dado dira dondu miden godi suka gorko goto e debbo goto ton arlit der fijogo min kebana nokkuje lasoji didi do nokkuje hemre e jeddi nokkuje lasoji tati e jeddi den chaka departement ji nay din de cendete min gaddi nyenyube gan himbe min gatti suboobe
en jottage yewtere meden de biiden jibril abarse mo ANDDH yewtiri alasan kuzi mohammadou do filla ko darto gurna leddi men niger e kullantere ko sawi e mudum
l'affectation des femmes mariées
en plein fil ummino lo rewbe dewlabe be chaka jande gambe jabe jangino to gon dum e miccintini himbe be ko dato laso e go'o dewter laamu leedi wi'i ko dewgal e baade na bi en suudu no tilsino he gomnati haw jodum no wudiri ummino lo rewbe be goldu de jeewama hana huune lo berno dum cankitul baade na bi en suudu gan debbo dewlaado de umminama chaka jande sukabe mum to jangoita na noobe baawi jangiri der hakkilu fukkima jonde debbo odu kan he gorum noy dum wadirta jonde de wadata ko dum torra tan e cankitol suudu bawo sa dornan umminol gol min gadi filla podo durul tawangol chaka pelle jinganoje janginobe e gomnati gomnati heppi humnude adimu jande sukabe dendu do der leydi meden wala no yaha yeso jande darnade der université dedu wari beedi e ko woni no hela jande der leydi meden minen miden andi gam minen gonno janga ko sukabe be bindata do dereji mu ko be ada laabi mojjinoji jande be gala nani ibe ada labi keloji jande dar leedi meden gan kambe ibe andi to be jaade sukabe mabbe jango ko jamete do woni desa dor maji di fu musalim en keboyte gan himbe bawa gatti tere dara wadude filla sador maji jande sukabe hana hande mi fuddi dum bani wakati fedde jinganore hakke himbe leedi hawruno dar hawrino mayre mi wadi filla majju de himbe kakkilaki du yaade yeso leedi meden heppan gollobe lubbube bawbe dari gadi gollal mayri misali sedda dar balle daya dar tewtero adol golloobe kawjotobe filla kite do der leydi meden do himbe keme na e woronje e jeenayo woygu gomnati hidi wara wada gollal gal amma wakati himbe keme nayo e woronje e jeenayo be gadi tewtero adol gollal gal ko dereji tewtero dum burti gomnati heppi hebude himbe laso lobbube bawbe gadi gollal gal himbe sappo e jeegom tan keba wodube andal wadude gollal gal tawi du woygu hida wara wada gollal gal
qui peuvent embrasser la carrière de magistrat alors que il y a 50 postes disponibles
e do habru me fulfulitili assalamu alaikum balanta jamwali
kettine sigilaji studio kalango kadi tatawa don der duniyar do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum